Yo, lèm pi fonde vla direkte gale biko e pi tout ban mwen Tere nek, sou kou pon nou ka rivalize ma ke flow a jenek Wa fou tere nek, mon chè grap a fèt pou ou sel rete chita kaka e ma fou djou Ey, pete nek, ou pou kon men fin pale an fas mou dave e ma djou Ou pa cheke ak pete nek, ma kou yi 100,000 ale, m pa fè aksidan Kreke, kite an fi bif mwen an nek, m fè rete aksidan Mèm lèm se nek o kap, an pason ka salye nek matisan Nek lap ti li pa blese, epi sou kou yi nege mwen matisan Depi ou wèm sou yi kod, an verite, i pa ke blaka Ou pa di a fè grimel rete, an verite mwen blaka Nek yo de yo jwen yo trete, i bliye ki sa kopye Ka imbese la pwanti fè, la prene kwa ou jpou pwopye Nege, it's me John G, zo 96, nego kap wimon, nego ze brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr pa ayisyen, mouchwa ouj la force.
Mm-hmm. 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 Mm-hmm.